ithi lakho ngizisweni yami akuyona kanjalo sengathi ungene inkonkani
Unini, namhlanje, usuku shiwe.